Ni Zidro. Kama sauce, ni the sauce, ni the boss, ni the wild boss. Check it. Maria, ukini watu taliumiza girl.
Maria,
sini kupanda vile mupanda kiss.
Maria,
na kupanda na kombia girl.
Maria,
ukini watu taliumiza girl.
Kuna vile mina isi, mulifanya mini sinzi, yeah. Ni kama unanichoma, mini sipo kuona roo. Hatinda kuja very quickly, baby mukini itawe. Kura vile mina isi, kwangu siyo rahisi we.
Kuna Maria napenda pesa, kuna Maria napenda nature. Na pia, kuna Maria ukimpato, kitaka utaipata, takwacho kiteseka. Kila siku yako shambo utaifieka, zuri tena sana taiweka. Wangu Maria kumpata si rahisi, si kama walo patikana hivi hivi. Maria mzuri ni uloneza mtan bibi. Maria bado neza kufanya uchizi, ukamkosa kwa wiki, amini usiamini. Kupata Maria ule wako si rahisi. Maria nakoleza vile nahisi. Maria tabia si ati kingi, chunga marafiki, wengine wanafiki. Tunza wako poa na kujua mtaka viti. Ukini watu taniumiza girl.
Maria,
sini kupenda vile mupenda kiss.
Maria,
na kupenda na kombia girl.
Maria,
ukini watu taniumiza girl.
Kura vile mina isi, mulifanya mini sinzi, yeah. Ni kama unanichoma, mini sipo kuona roo. Hatinda kuja very quickly, baby mukini itawe. Kura vile mina isi, kwangu siyo rahisi we.
Check it, I'm fine with a girl like you. Girl niko fine tuna wewe, in fact siku take out too. Niko serious, how will you know that zero niko in love with you. Baby scream my name, junataka twende far with you. No lies, no limits, baby, I'm fine with a girl like you. Girl, niko fine to know where we in fact single take out too. Niko serious, how will you know that zero niko in love with you. Ukini watu taniumiza, girl.
Maria,
sini kupenda vile mupenda kiss.
Maria,
na kupenda na kombia, girl.
Maria,
ukini watu taniumiza, girl.
Maria,
ukini watu taniumiza, girl.
Maria,
sini kupenda vile mupenda kiss.
Kura vile mina isi, mulifanya mini sinzi, yeah. Ni kama unanichoma, mini sipo kuona roo. Hatinda kuja very quickly, baby mukini itawe. Kura vile mina isi, kwangu siyo rahisi, weee.